kiss. Ebu
chieke mi. Doa sio birthday babu. Kiona kamioa basi kazoea ni mlee. Mwanamke ni mama lakini sio lazima kuzae.
This is an album boy classic. Yaka.
Habibi wanasema unanipenda. Embo gari kubwa injini ndogo siwezi kwenda. Eti we bibi usiwezi chenga. Uambie ukubwa dawa tena watulize kipenga. Senso we safi paya nkirudi unaniuliza. Nyaze kula kwanza au kimaliza. Tasije tule tusaze na tukimaliza tuzungumze. Ila nipatie mahaba. Nipatie mahaba. Kisha nipatie mahaba.
Another Gbedu from NigerPickup.com.